Kgotsong, lebitso la ka ke nna Team Pakathi, mo lekgotla wa Democratic Alliance ka hare ho Mantsopa Local Municipality. Democratic Alliance ka hare ho Mantsopa Local Municipality e nyefola ho nyahlatswa le ho se tsotellwe wa sebaka se fepelang metsi ka hare ho dipelaneng le Hop House ka tlasa mmuso o eteletsweng pele ke African National Congress. Masepala o eteletsweng pele ke African National Congress o tshwaya lefapha la Labour phoso ka ho kwalwa ha sebaka sena se fepelang metsi tulong ya dipelaneng le Hop House. Empa nnete ke hore ho hlokeha polokeho le ntlafatso ya sebaka sena se fepelang metsi ditulong tsena tse pedi ke yona e bakileng hore lefapha la Labour le nke qeto ya ho kwala sebaka sena se fepelang metsi. Bahlahlobi ba Labour ba fumane diphoso tse behang bophelo ba basebetsi tsietsing, mme ba kopa masepala hore o kwale sebaka sena. Sena se amme phepelo ya metsi ka hare ho dipelaneng le Hop House le dibaka tse ding. Metsi ke bophelo. Democratic Alliance e tla netefatsa hore baahi ba fumantshwa thuso ya mokobobo ya metsi. Ke a leboha.